Radio Izgulli América. Turabasuhuje nshuti muteza matwi Radio Izgulli America, tubahikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda iravuga ko mu gihe cy'ukwezi kumwe u Rwanda ruzaba rwakubye inshuro eshatu ingano y'umwuka abarwayi ba COVID-19 bakenera. Bivuzwe mu gihe muri iki gihugu havugwa ubwiyongere bukabije bw'abandura iyi ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboya.
Ministre w'ubuzima muganga Daniel Ngamije avuga ko kugeza ubu abarwayi bose ba COVID-19 bakenera umwuka bawuhabwa, ariko kubwiyongere bw'abarwaye iyi ndwara bwatumye leta ifata icyemezo cyo kongera umwuka basanganywe.
Twari dusanzwe dufite ubushobozi bwo kuba twakora amacupa y'umwuka ya litiro 50, amacupa yani maremare kujya mu babanga kunda kubona kwa muganga angana na 788 ku munsi. Aho tugana nuko ubwo bushobozi twamaze kugongeraho nibura 40%, ariko mu minsi mu kindi cy'umweru turongera nanone tugongere ku buryo mu minsi 30 urebye neza tuza kuba twabukubye gatatu. Ubwo ngo tuba dufite ubushobozi bwo gukora amacupa y'umwuka ya litiro 50 angana n'2,300 ku munsi.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kigura imiti n'ibikoresho byo kwa muganga Harerimana Pio aherutse kubwira Radio Ijwi ry'Amerika ku bwiyongere bw'abarwayi ba COVID-19 burimo kugaragara muri iki gihe, ariko bwatumye leta ifata umwanzuro wo gutumiza ibikoresho byifashishwa mu gutanga umwuka kwa muganga, ibikoresho bifite agaciro ka miliyari enye mu mafaranga y'u Rwanda.
Ntabwo ari ukugura umwuka, ni ukugura ibikoresho bikora umwuka, kubera ko umwuka w'abarwayi icyo baba bakeneye ni umwuka, nicyo kintu cy'ibanze wakorera umuntu wa COVID. Kuko urabona kuntu kese zigenda zizamuka, ushobora gusanga zizamutse none bikaza kurenga ubushobozi mwari mufite. Akaba ariho rero mushobora kuvuga toke twari dufite ubushobozi, ariko mu buryo bwo gukomeza kwirinda reka tugure ekipoma zihagije, byatuma nta presha ibaho y'abantu kuba bapfa kubera ko babuze umwuka.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abakenera umwuka muri iki gihe ari abarwariye mu bitaro kandi bigaragara ko barembye. Minisitiri Ngamije yasobanuye ko mu barwayi ba COVID-19 bavurwa mu bitaro binyuranye abagera kuri 40% ari bo baba bakeneye umwuka. Minisitiri w'ubuzima yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko abarwayi ba COVID-19 barwarira mu bitaro bagera kuri 95% by'abanduye bose, ko abandi baba bataragaragaza ibimenyetso bikomeye baguma mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga n'abajyanama w'ubuzima ariko bari mu miryango yabo. Gusa Minisitiri Ngamije yumvikanisha ko uwanduye COVID-19 uri gukurikiranwa mu rugo iwe iyo agaragaje ibimenyetso bimuganisha mu kuremba nawe ahita ajyanwa mu bitaro. Minisitiri w'ubuzima kandi yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko abaremba bagahitanwa n'iyi ndwara 99% baba batarakingirwa. U Rwanda rwari rufite intego yo kuzakingira abantu bagera kuri 7,800,000, ariko kugeza ubu abagera ku 390,000 ari bo bamaze kubona inkingo. Minisiteri y'ubuzima itangaza ko guhera kuri uyu wa gatanu u Rwanda rwongeye kubona izindi nkingo nubwo zitavuzwe umubare. Ibikorwa byo gukingira bikaba byahise bisubukurwa mu mujyi wa Kigali guhera mu cyumweru gitaha, bikazakomeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Assumpta Kaboya, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Kuri uyu wa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazakorwa ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Bigiye kuba mu gihe bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Lusenda batewe impungenge n'uko badashobora gukora ibyo bizamini kuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ritarabishurira amafaranga y'ishuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda muri Kivu y'Amajyepfo.
Nkambi ya Rusenda ho hari ikibazo cy'umwihariko, bamwe mu banyeshuri bayibamo bafite ubwoba yuko badashobora gukora ibizamini kuko HCR itarabishura amafaranga y'ishuri igihembwe cya gatatu, ndetse ngo ibatangire n'amafaranga angana n'indolari 25 umunyeshuri asabwa kugira ngo akore ikizamini cya leta. Usabimana Yedi yiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya Sibatwa, afite impungenge nyinshi.
Turarindiye kumva ibyo abarongozi botubwira yuko tuzogenda cyangwa tutazogenda kuko byose biri mu maboko yabo bivanye n'ingene batarabariye amashuri. bataba bari amahera y'ishuri batubwira tugende ku biro bya Aster ari cyo dufasha ko turabarefije natwe papa wacu yase
mbese amafaranga bari kubasaba ntimwayabonana
amafaranga azaba ni menshi bivanye n'inyenye turabarefije no twokura iko tandufise dukora turabarefije amplisi turi mu nzara indenga kandi bivanye n'ubwo twopokera bivanye n'amadeni menshi dufise twagiye dufata kubera akora mu nda urumva nayo mahera nubwo wodupokeza tonge kandi turi ishuri n'umwe twosubira muri ya madeni nyine
bari kubasaba ngahe
amahera dusaba $25 mva ibihumbi 50 y'amakongomani
dufite imana Samuel nawe ni umunyeshuri yiga ku ishuri ryisumbuye ryitwa La Reflexion uwe twamusanze iwawe mu rugo ari gusoma ibitabo by'ikoranabuhanga asobanura yuko nubwo bazemererwa gukora ibi bizamini ubumenyi bwabo buri hasi bitewe n'uburyo bagiye biga nabi
n'umwaka uhezeho dusa nabimuwe mu mashuri ariko amaprogramu ntiyari bwahere gushira ku uyu mwaka nawo nyene korona yaciye yitamo nk'ameza ngahe bica bituma tuba dukererwa cyane kuzigwa ubu tugira tujye gukora gizeta atazigwa cyane biri mu mutwe bo nk'amafaranga y'ishuri yoyo na nakajegeza kuko ntituzi iyo tuzoyakura icya mbere na mbere kuko ababyeyi ntabyo bari biteguriye natwe ubwacu nabyo twari twiteguriye kuronka 50 mivo kuriha directement biragoye cyane biragoye kabisa
usibye kuba aba banyeshuri bafite ubwoba ko badashobora gukora ibi bizamini bitewe n'uko batarishyurwa amafaranga y'ishuri n'ababyeyi babo nabo bangayikishijwe n'uburyo abana babo basabwa kwishyura amafaranga y'ishuri kandi nta bushobozi bafite
nukuri ikibazo cy'abanyeshuri kiraturagishinga kubona umwana ageze mu y'icumi y'icumi na rimwe icumi na kabiri hanyuma batangura kutubwira ngo twebwe ababyeyi twirihire kubona twebwe ababyeyi na n'amahera cumi tugira icyamere uko bahora badupokeza se badupokeza baratwikije byose usigaye upokera nk'ubu twapokeye nko mu kwezi guheze nko mu kwezi kwa kane nk'ubu tugeze mu kwezi kwine ntiturapokera none uyu mwana uzomurihira ayo mahera uyakure kandi batubwira ati uyu mwana uzomurihire idolari 50 nka jendi nga idolari 50 sindazibona sinzi n'ukuntu zifa
bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe Jackson Aid ariryo rishinzwe uburezi muri Aser bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone ariko ntibifuza yuko tuvuga amazina yabo bo basobanura ko aba banyeshuri b'imfunzi z'abarundi bazakora ibizamini kuko bavuganye n'abashinzwe uburezi muri teritwari ya Fizi kugira ngo bakemure icyo kibazo kuva mu kwezi gushize ishyirahamwe rya Aser ryari ryatangarije abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye yiga abanyeshuri b'imfunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda na Murungwe ko nta mafaranga bafite yo kubishyurira bitewe n'uko inkunga iryo shyirahamwe ryari ryiteze yagabanutse Vedaste Ngabo kugaragaza ijwi rya Amerika mu Rusenda mutara kivuye
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya wahari w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wowe wahisemo kubana natwe ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM radio ijwi rya Amerika tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mukunda muri benshi mugitegurirwa kandi mukakigezwaho n'abanyamakuru b'umuryango ejo bivuye ko umuryango ukorera i Kigali mu Rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku mibereho y'urubyiruko rwavuye mu bigo ngororamuco aho mu Rwanda dufite ibigo bitatu nubwo hiyongeraho ibigo byigenga muri ibyo bigo bitatu hari ikigo cya Gitagata ikigo cya Nyamagabe ndetse n'ikigo ngororamuco cya Iwawa ari nacyo tuza kwibandaho mu kiganiro ejo tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango ejo ruvuye ko uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro ni mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye muri studio ndishimwe Honore
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi kuzindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ministeri y'urubyiruko yashyizeho ikigo cyigisha imyuga kandi kikagorora umuco ku bahoze ari inzererezi, abanywa ibiyobyabwenge, abajura n'abandi bafite imyitwarire mibi. Icyo kigo ngororamuco cya Iwawa giherereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza, akagari ka Bushaka. Kugeza ubu abarangwaga n'izo ngeso mbi bigishwa imirimo itandukanye ibafasha kwiteza imbere igihe baba batashye basubiye mu miryango yabo. Icyo kigo ngororamuco cya Iwawa gifite inshingano ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni ugufasha urwo rubyiruko kugaruka mu nzira nziza bakigishwa ibijyanye n'umuco. Iya kabiri ni ukurwigisha imyuga ibafasha kwiteza imbere igihe baba bavuye muri icyo kigo. Mu myuga y'ingenzi urwo rubyiruko rwiga harimo itatu, ariyo ububaji, ubwubatsi n'ubudozi. Akiyongeraho ubuhinzi n'ubworozi bahuriyeho bose. Hari bamwe mu bagororewe mu kigo ngororamuco cya Iwawa bemeza ko bitewe n'imyuga bigirayo ituma bakora bakiteza imbere. Hakaba n'abandi batabyaza umusaruro w'amahirwe, ibituma hari bamwe mu muryango nyarwanda batabagirira icyizere bakumva ko batahindutse, bityo ntibanayibuke ibikorwa bakora bishingiye kuri iyo myumvire. Munyaneza Teogene uzwi nka Teo ni umwe mu rubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Aravuga ko kwikubitiro batabanje kugirirwa icyizere cyo guhinduka nyuma yo kuva mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Cyakora ngo umwuga yize wo kubaza niwe akora kuri ubu, kandi ngo bifite icyo bimugejejeho. Ni mu buhamya yasangije mugenzi wacu Rugamba Jonathan.
Nitwa Mugwaneza Teogene, mazi ku izina rya Teo. Hari abaduhabwa amasomo menshi atandukanye, hari abiga ibijyanye n'ububaji, hari abiga ibijyanye no gusudira, ariko nge nize kubaza.
Ese nyuma yo kuva Iwawa mwakiriwe mute mugitangira gukora?
Ntabwo byari byoroshye muri karitsiye, kuko urabona ko twari dufite isura itari nziza mu bantu muri sosiyete. Rero kugira ngo twubake icyizere ko dushoboye byaragoranye, ndetse abantu kugira ngo twimwe ko dushobora gukora birabagora, bituma natwe biducanga mu gutangira, ariko nyuma byaje gukunda. Impamvu ni uko akenshi abantu babazi ko tutahindutse cyangwa se tukiri babandi, ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze. Twarahindutse, twahawe amasomo, twagiye duhindura mu mikorere yacu. Uburara twaraburetse, yari benshi abazi ko tukiri abarara tukiri iki, babona abazi ko umuntu ari umujura n'iki, ariko ubungubu kubera ko twahindutse abantu bagenda babyumva, ariko biragorana akenshi. No kubona akazi biratugora, kuko umuntu azi ko utari seri ushobora kumwiba ugasanga nyine ni ikibazo. Ariko abantu bagenda babyumva, iyo hashize iminsi batangiye kubona ko bikosoye biroroha, tukabona akazi tugakora.
Ese ntabwo byaba bishingiye kuba imyitwarire yanyu itarahindutse igatuma abantu bagikomeza kubabona muri iyo shusho ya kera?
Hari bamwe muri bagenzi bacu badahinduka, bigatuma wenda natwe tubigenderamo bamwe mu bahindutse. Biragorana cyane, ugasanga nyine bamwe ntabwo bumva ko mwahindutse bitewe n'uko bamwe muri twebwe badahinduka. Rero bikunda kubaho cyane, ugasanga ntabwo bakwizeye. Abantu bazi ko ukiri wawe n'ukiri umunyamafuto, ukiri umunyamakosa, ukiri umujura, ukiri iki, ukiri ibiyobyabwenge. Ariko mu by'ukuri n'ubundi murabizi ko umunyarwanda aravuze ngo abumwe batukisha bose, ntiyabura wa wundi udahinduka. Ariko twe bahindutse, dufite icyizere ko tuzagumya mu kazi gateza imbere igihugu cyacu imbere.
Ese mu buryo bw'imibereho ni nk'ibiki mu bifatika mushobora kuba mugeze?
Ubu ngubu turakora, dufite akazi turakora, nubwo wenda covid yabyivanyemo bikagorana, ariko turakora nta kibazo. Mfite akazi ndakora, nishyurira inzu, ndarya, ndanywa, nta kibazo kibazo mfite rwose. Ndashima kuba iyo babangishije nkakura umwuga, ubu ngubu nkaba ndi umuntu uzi kubaza neza intebe byose. Umva rero mu by'ukuri ndashima ko hari cyo nakuyibaba, kandi ndakora bikagenda nta kibazo. N'abana by'urubyiruko rwavuye aba rero ni uguhinduka, bagashyira mu byo bigiyeyo, bakaza bagateza igihugu cyacu imbere, tugakora tugakira. Uzo ntabwo bwarangiye, si byo gukora cyane ko twarize hijijwe byinshi. Ndumva rero ni abana by'uru rubyiruko.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/22/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ibitekerezo byanyu mukomeze mu byoherezwe, turaza kugira umwanya wo kubisoma. Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Ese ko hari bamwe mu rubyiruko rwavuye mu kigo ngururamuco cya Iwawa rufite icyo rumaze kugeraho rubikesheje imyuga bize, bamwe mu baturage bafite iyihe myumvire kuri rwo? Ni mu bitekerezo byakusanyijwe na mugenzi wacu Nishimwe Ariete mu karere ka Gicumbi.
Mindo kiragaragara kuko bwa busarirwa abantu bugegera aba bwaracitse bwaragabanyitse.
Abenshi bajya bahinduka. Ujibona iyo bagiye mu mirimo yo bigiyeyo igibafasha, ukabona bari gutera imbere rimwe na rimwe bagafasha na bamwe mu miryango yayo. Ariko ntihabura bake ibona n'ubundi kamere zinanira bagasubira muri bya bindi. Ariko ku buryo rimwe na rimwe hariho ababa babuze ibyo bakora, babona babibuze bakajya ya mishitari myiza barimo, ariko si benshi ubona bibafasha.
Araje akora izindi zega z'ubujura
yaje ari umusuderi kandi bivugwa ko yabyigiye intuzi Iwawa. Ubona ko bimuteje imbere, umwana aracya agira ku mafaranga afashanya nyina we w'umukecuru. Ari n'abandi usanga bajya muno bwubatse ukabona hari ibyo bigejejeho abigira umumaro iriya myuga igifasha. Gusa ntihabura ba kamere bahinduka nyine, ariko nibo bake si bo benshi.
Yewe tubona nta kibazo, ntabwo bongera gusubira mu ngeso mbi. Ntabwo ari bose, hari n'abongera nyine bagasubira muri za ngeso mbi zabo za mbere, ariko abenshi bavayo barihannye ahubwo bagashakisha imibereho muri ya myuga yabo babigisha bagezeyo.
Muri sosiyete yatambutse baravuga ngo ngo dore wa wundi wari imbobo mwa, dore wa wundi wajyaga wiba. Ariko ni byiza pe ngo iwawa harakabyara, usanga ari uko abantu bavuga. Abananiranye bo rero uretse ko batari benshi ujyibona bo niwe usanga bacira uwo mugani ngo kabaye niko gadora yaranzaranganye asubiye muri bya bindi. Oya, ku isoko biriya birangira vuba. Ku isoko iri ku murimo ukora ibyo abantu bakeneye kandi bashima, ibyo ntibabyibuka biba birangiye. Service yubaha ibyo kuvuga ngo baribuka ngo wahoze uri iki witwana nabi, ibyo birarangiye ahubwo ujya usanga bamuganira bati uteye imbere, dore wari wishyuba mu buzima bubi, uri kubona ko wawa yateje imbere gishima wawe, usanga ari utwo dutera imbere wababwira.
Abantu bava Iwawa tubona bagenda bahinduka kubera ko bagerayo ahari niba bashyira mu ihaniro, ugasanga ingeso zimwe nyine mbi baraziretse, ahubwo bavayo bazi n'imyuga yabagirira akamaro. Akenshi iyo baje tubona imico yabo yarahindutse, tugenda tubamenyera buhoro buhoro, ntago twongera kubikanga nka mbere. Kuva Iwawa rero bibagirira akamaro.
Barakoze cyane aba baturage kudusangiza uko babona urubyiruko rwavuye mu kigo ngururamuco cya Iwawa mu mibereho yabo ya buri munsi. Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Ese wowe ubona aho utuye ari iyihe ndorerwamo mureberamo urubyiruko rwavuye mu kigo ngururamuco cya Iwawa?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Christella ku bitekerezo mwatanze kuri iyi ngingo.
Bakunzi b'ikiganiro Ejo, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho none igaruka ku mibereho y'urubyiruko rwavuye Iwawa. Aho turi kwibaza tutese mubona gute imyitwarire y'urubyiruko rwavuye Iwawa. Twihuse, Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati "Genturanye n'urubyiruko rwavuye Iwawa. Bona bakora cyane, bafite n'intego yo kwiteza imbere. Bafite n'imyitwarire myiza kuko niyo uganira nabo ntiwamenya ko bigeze kubaho kwiyitaho ubuzima bw'uburara ati kuba hari abakibashidikanyaho byaterwa nabo bahuye nabo atariko nkanje wababonye uko bahinduye imyitwarire ndabizera cyane naho Kabira Emmanuel wiriri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga akagari ka Rwabutenge yagize ati genturanye n'ikigo kibakiriyo bavuye iwawa atariko mbona benshi mu bavuye iwawa aribo biteje icyizere kuko hari abataha ukabona nta mpinduka bagaragaza mu myitwarire naho Fred waravuga ko bishoboka cyane ko urubyiruko rwavuye iwawa rwahindura imyitwarire kuko bavayo bize imyuga ibafasha kwiteza imbere bitandukanye na mbere aho bamwe bishoraga mu bikorwa by'uburara kubera ubushomeri ibi nibyo bitekerezo maze kwakira ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira
arakoze cyane Kristera n'abatanze ibitekerezo kuri ingingo tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango ejo ufaye ko uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ese inzego bwite za Leta zo ni uruhe ruhare mu gufasha urubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa? Ni izihe nzitizi wabona n'uburyo bwo gufasha uru rubyiruko kuzisohokamo? Rwirangira Didore ashinzwe urubyiruko, umuco na siporo mu karere ka Gicumbi. Kabarirwa mu rubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa rurenga 200,000
byagaragaye ko iyo bagarutse mu miryango yabo hari igihe usanga n'ubundi cyabajyanye muri ibyo bintu kigihari niba ari amakimbirane atuma babajya mu buzererezi mu biyobyabwenge niba ari amakimbirane mu rugo akagusanga agihari niba ni iyo miryango iba ahantu bakoresha ibyo biyobyabwenge bagasanga bigihari ariko ubundi iyo bakivayo ububona barahindutse bazanye ubavuye kubafata kuri uriya mwaro wa Rubavu cyangwa se Karongi ariko iyo bageze inaha hari abakomereza aho ngaho ugasanga bakomeje kuba bazima ariko hakaba n'abandi bahagera bakongera bagasubira muri bya bindi iyo baje rero bagerageza gushyira mu bikorwa iyo myuga ariko haracyari ikibazo ko baza wenda ntibabone ibyo bikoresho byo kubishyira mu bikorwa cyangwa nk'abo baza ntibinjire neza mu buzima busanzwe basanga bisubiriye muri ibyo babaha ibikoresho hari abagiye bitwara nabi bakabigurisha ariko hari n'abandi usanga bagira nabyo bagenda harimo ibyiciro
hari gahunda yo kubashyira mu makoperative ndetse mbere bajyaga bahabwa n'ibikoresho bakagira n'urugero rw'inguzanyo kuri ubu bihagaze bite Didone
ayo makoperative yari ahari y'ubuvumvu twari twakoze byumba na Kageyo arasenyuka n'imizinga baragurisha ubanza ari bya bindi bya umuntu ba yaritwaye gutyo kire Burundi ariko noneho kuri ubwo niho tubagira inama yo kubashyira hamwe n'urundi rubyiruko mu buryo bw'imikorere n'imyitwarire noneho hakaba igoho ni ku buryo bwo kubegera no kubagira inama n'ubundi buryo bashakirwa amikoro yo kugura niba ari ibikoresho ubutumwa rero natanga nuko urwo rubyiruko rugira amahirwe yo kujya kwiga bakaza bagafashwa kugira ngo wenda babe babona ibikoresho bajya mu murongo nk'uwo baba bigishijwe bakuye muri ibyo bigo ngororamuco n'ababyeyi bakabakira nk'abantu bahindutse ariko bashobora kongera kugira ibigusha bakaba batana icyo gihe bakabafasha kugira ngo bagume mu nzira nziza bakabafasha kubona icyo bakora kugira ngo kibahuze ariko kinabafashe kwiteza imbere bareke kujya muri ibyo biyobyabwenge n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko
kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
Yeah. ikome yesi tunyuzamo yurebye usanga bipo mu myamvuro twahisemo yesiko na wakwiyaturira umuvumo gusa mahitamo yawe ni yagenu
bakunzi b'ikiganiro ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku basigajwe inyuma n'amateka aho twibazaga tuti se mubona kuba basigajwe inyuma n'amateka batuzwa mu midugudu ya bonyine bitaba zimwe mu mpamvu zituma batigira ku bandi ku byabateza imbere reka duhere kuri Byiringiro Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga aho yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka kubatuza hamwe n'abandi byabafasha gukomeza guhindura imyumvire uyu ntiyatwibwiye gusa mu butumwa bwe yagize ati ikiganiro ku bijyanye n'abasigajwe inyuma n'amateka gikwiye kunyuzwa no ku yandi maradiyo byatanga umusaruro mu gukomeza kubakorera ubuvugizi nk'abasigajwe inyuma n'amateka dukomeza Mugiraneza Emmanuel we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ntibakwiriye gukomeza gutura mu midugudu ya bonyine kuko babona bagihejwe bakitinya Etienne nawe yunze mu rya bagenzi be aho yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ntibakwiye kubatuza bonyine ntibakwigira ku bandi bibateza imbere dukomeza Simewo we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ni nk'abandi banyarwanda nta mpamvu yo gutuzwa bonyine ukwabo bituma bumva bahijwe naho Munyaneza Jean-Pierre we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka bajya batuzwa hamwe n'abandi banyarwanda byabafasha dukomereze kuri Emmanuel uherereye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Gishubi we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ni ngombwa ko nabo biteza imbere naho Tuyisenge Fabien uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka nta kibazo bagakwiriye kugira ahubwo bagomba gukora cyane bakiteza imbere bagasabana na kandi bakungurana ibitekerezo bibubaka reka minire ku butumwa bwo wase Ange uherereye mu karere ka Nyamagabe aho yagize ati nkunda cyane ikiganiro ejo ubutumwa bwa none mbuhiniye ha tuzasubira ubutaha ariko niba nawe udukurikiye hari ingingo wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro ejo wayidusangiza
Wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Kimi urubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa rwagize uruhare muri iki kiganiro ibitekerezo by'abaturage batandukanye bo mu karere ka Gicumbi ndetse n'umuyobozi ushinzwe urubyiruko mu karere ka Gicumbi tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro mu muryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire ikiganiro cyo cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma njye mwumvaga muri studio ndishimye honore mukomeze mubwirwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ejo naho butaha
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
kandi wakuri ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyo mvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga mbazo sobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka
kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
kuri kiri Ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Ubunera de, 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 ubunera de
myanzuro twahisemo yesiko na wakwiyaturi
shuti muduteza matwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isa 12 aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nange Edirwema naho uwashyize hamwe ibiganiro yari Fatuma Alimasi Kalala twese